bit.
Sauti yako ya kinanda nikisikia inanivutia, shepu ya kitanda ukiridhia nitakuja nikute nani baby.
Baby, oh, we check.